Chama cha Mapinduzi. Sisi tumekuwa wapi?
Mega touch.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, chama changu. Happy birthday to you. Bila chama cha mapinduzi, sisi tungekuwa wapi?
Bila chama cha mapinduzi, sisi tungekuwa wapi?
Wazazi wangu ni TANU na ASP. Nimekuwa CCM kaba sijawa madi.
Bila chama cha mapinduzi, sisi tungekuwa wapi?
Babu yangu ni Nyerere na Amani Karume. Natamba CCM acha pinzani wanune.
Bila chama cha mapinduzi, sisi tungekuwa wapi?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, chama changu. Happy birthday to you.
Wana chama wana mia, mamilioni so mamia. Ute tunashangilia, mwenye kiti ni Samia.
Bila chama cha mapinduzi, sisi tungekuwa wapi?
Miradi mingi na yona, watoto shula na soma. Hospitali kila kona, kizi mkazi Dodoma.
Bila chama cha mapinduzi, sisi tungekuwa wapi?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, chama changu. Happy birthday to you.
Nilizaliwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1977. Nikakuwa na kuendelea kuijenga Tanzania iliyo imara kupitia katiba ya chama pamoja na jumuiya za umoja wa vijana UWT, vile vile na jumuiya ya wazazi, bila kusahau idara mbalimbali. Kutambua umuhimu wa demokrasia, nikaruhusu vyama vingine vizaliwe na vikafanya niwe bora zaidi, kwa sababu nazi haiwezi kushindana na jiwe. Happy birthday to me. Happy birthday,
happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, chama changu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, chama changu. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CCM.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CCM. Happy birthday to you.
Chama changu.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Chama changu.
Happy birthday, CCM.